koina nimitugoi twetorenda gucokaniriria ironirie mboi muti uria uciaraga nduma ana karanjira ni thaburi ana kicheni ya ithe toni nimwekire wega rugwiti ikeina ndoro icowaga tunga na kiratu tuthomithie ciana nundu wa kumwita na mugiuka tuthomithie njiarwa mitugo ya teigwo ikwenda mundu rikarokogi icowaga tunga kirugame tucoke maganyo na ndikwendo hatenje atitwo ni muru wa kuviu tatwire maritwa mairio iria chenjagwo tirini no twire maritwa mamitio mwandire wayo twire nigoko utetie waga tunga ni kanwa ndahiukia twire muhukura na muchege kana ni irio chunge naguo murigono na murembu twire bata wayo no twire muti uria wari igweta ni kuraria mwaki etoro ni kwari ino ni korenji ya mitugo mundu ona uria uri ungi nicio twire ihindu na ithanje ni cia nyina nao ugicokio twire mugio mukungu guna ndi mungei mutongu o muti twire wega waguo ndakunogia uge wa gakunga kirato ndikei na ndoro wa ng'ang'a mari o haha metereiri o ume itana kuiga thi nicio twire miti ya muhaka na miti tari yaguo ni mahiu ona kana mundu icowaga tunga tukirikia nkwenda were ciana muhethu na muhu na mukoigo twire bata wayo miti iyo yothe twagweta tuthererie wega mwandire wayo ona kuria ciana mangimiona ndakunogia uge wa gatunga kirato ndikei na ndoro wa ng'ang'a mari o haha metereiri o ume itana kuiga thi nicio twire miti ya mihaka na miti tari yaguo ni mahiu ona kana mundu were
SpaceGospel.com.